Nicolea Bezilako.
I love you my dear.
Masa Wood, Kenyan boy.
Kamilika we mtoto, la pupa mia mia.
001.
Unanipa mahaba ya moto, moyo naridhia. Unavyonipiga magusu wenzako, hakina shangilia.
Na sitochoka kukuambia.
I love you Carlo.
Penzi kamumi lipaka paka ina. Kwa majina ukiniita moyo wangu nazizima. Wekichuna uzuri wako fano wea una. Navyo kupenda walai kama we sijaona.
Mashallah, napenda zako dimpo dimpo ukicheka. Unavyonga una hata pimpo pimpo bisura. Ewala, akukosea Mola kikuumba. We Carolina, we Carolina mama.
Sinaga uongo. Mazima nimezama kama jembe kwa mpingo. Napata sikitiko napo kukosa kidogo. Oh mama, cause I love you Caro.
Carolina,
I love you, Carolina.
City Sounds Productions.